Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya kane igice cya kabiri kuva ku gika cya 21 kugera ku gika cya 52. Kristo n'abandi bigisha nka Muhammadi. Hashize igihe kinini narazamutse mu nkurikirane z'ikirenga z'umuvumero w'ibona numva mu ngoma z'ijuru. None ndibona numva nyamana ubwaryo ryigize umwe wihariye. Ibona numva ryanjye rishobora kuzenguruka isi ngana uwo ari we wese unyitabaje. Niko biri ku bigisha bakomeye bose babaye ku isi, bamurikiwe kandi bakabona ukuri ku isoko y'ikiriho cyose, bakaba barigishije rubanda bahereye ku rwego ruhanitse rw'imurikirwa ryabo. Bazamuwe mu bubasha bwa Roho ngo bashobore gucengera umubambikano uremereye upfukiranye ibona numva rya muntu, maze babone icyo ukuri cyihishe inyuma y'ibifatika babonye ku buryo bugaragara ukurikije uko ibitekerezo bari basanganwe byabibemereraga. Ubumwe bw'ibanze bw'ibyaremwe imbere mu ngoma y'uburemyi nyirizina. Buri umwe kandi nyuma yo kwimukira mu rwego rukurikiyeho rw'imibereho, bashoboye gucika ingarukabihe yo kongera kwenda umubiri, binjira mu ngoma zigenda zisumbura zibona numva nyaroho ryihariye ritavangiye kugera ku marembo y'ibona numva mpuza hose ubwaryo. Bahindutse ibona numva nyamana ryihariye rifite ububasha n'ubushishozi bw'ibona numva nyamana. Nabo bafite uruhare mu ibona numva rya Kristo nk'uko nabivuze mu ibaruwa ibanziriziye. Bakomatanya ubushorishori bw'ubwenge bwuje urukundo n'ubushorishori bw'urukundo rwuje ubwenge, bakavanga ububasha bw'ubushake n'ububasha bw'umugambi. N'abagabo icyarimwe n'abagore mu byifuzo byabo. N'akarorero nta makemwa k'ingufu no gukuza. N'urugero ruhebuje rw'iby'abagabo bose n'abagore bagombye guharanira kugeraho. Kugira ngo igere kuri bene ubwo buziranenge bwo kuba, roho nyamuntu igomba guhigika amacakubiri n'ihiganwa. Umuhanuzi wemera uwo ari we wese ushobora kwizera ko ari ubuzima nyirizina kandi ko afite amaboko mu buvandimwe bw'abigisha bakuru bose. Buri muhanuzi, buri mwigisha yabonye ukuri kumwe kandi abaho mu buzima bufite ireme rihagije ngo azabashe kugera ku ntego buri muntu agomba kugeraho, ubuziranenge muri paradiso. Ni ngombwa mu buzima bwanyu ko mubasha kumva ibi, maze mukabona neza ko amacakubiri mushyira hagati y'abarimu banyu ari amateshwa, kubera ko twese turi umwe ku isoko y'ukuba dusangiye. Turi ubuvandimwe bw'ibiriho by'ubuzima, buri wese agaragaza mu mwihariko we ukuri kw'ikirenga ku isoko yacu y'ukuba. Turareshya mu bumanzi, mu bubasha, mu bwiza, mu bukure bwa Roho no mu rukundo. Kubera ibyo, intama muri buri myemerere y'iyobokamana abashoboye gutera imbere bihagije mu myumvire nyaroho y'ubumwe remezo ku isoko y'ukuba kwanyu, mwagombye gushakisha bwangu uko mwakunga umwe mu buvandimwe bw'abareshya mu mijyi n'ibihugu byanyu, mukegera abavandimwe banyu ba Roho bo ku isi yose mutitaye ku birimo biba mu bibakikije. Mwagombye kurenga ibitandukanye amadini byose: Ubukristu, Ubwisilamu, Ubusufi, Ubuyahudi, Ubwisirayeli, Ubunyapalestina, Ubuhindu, Ububuda n'ibindi. mukibona nk'abari mu buryo bureshya mu ijuru ritekanye ry'urukundo mpuza hose n'uburengezi mpuza hose bwuje ubwenge mu mahoro muri mu bwanyu hagati y'umuntu n'undi no hagati yanyu n'abandi bose biyemeje kurwana kugeza ku ndunduro. Nibwo buryo bwonyine isi yanyu izarokoka amahano abategereje. Nagarutse kandi kubera abo bose batari abayisilamu ntibaba abakirisitu, batari ababuda ntibaba abahindu. Naje nsanga bifuza nako abafite inyota yo kumenya ikiri ukuri inyuma y'imibereho yose. Nababwiye ko naje mu isura ya Yesu mu Bayahudi muri Palestine. Nashoboraga rwose no kubabwira ko naje nsanga Abarabu mu isura ya Muhammadi, kubera ko Muhammadi nanjye duhuje umwuka. Kudutandukanya mu masura afite amazina anyuranye, Yesu na Muhammadi cyangwa Muhammadi na Yesu, ni kimwe no guha impanga zisa amazina atandukanye, kubera uko umwe yigisha ubuvanganzo undi akigisha imibare. Twembi turabibona numva rya Kristo. Twembi turi ukwigira umwe wihariye kwibona numva nyamana. Turi ku isi twembi twavuze ibyerekeye Imana y'urukundo n'imbabazi dukurikije uburyo ubumuntu bwacu bwatwemereraga gushyikira ubumenyi Imana yaduhuhagamo. Mugomba guhora mwibuka ko twembi twari ibiremwa muntu byatekewemo ibyemerwa karande, twarazwe uko ibihe byagiye bisimburana. Bityo rero guhumekerwamo kwacu kwanyuze mu mitwe yuzuye ibindi bitekerezo. Nk'uko nabibabwiye mbere, guhumekerwamo usibye iyo binyujijwe muri gatekerezo isukuye yunyugujwemo ibitekerano, iteka byifureba amabara y'ibitekerezo bikomeweho bituruka mu gutekerwamo umuntu akiri umwana muto. Gatekerezi yongera gufata iya mbere iyo umuvumba wihumekerwamo uhagaze, itangira gusobanura ubumenyi n'imyumvire bishya mu magambo asanzwe yemewe na gatekereza inyamuntu. Ariko nk'uko nabibabwiye, nari ikigomeke uroye kuva ubuzima bwanjye bugitangira, kandi sinashoboraga kwakira ibyemerwa bya Kiyahudi. Nari umuyoboro usukuye ufite inyota yo kwakira, urangwa n'ubwenge bufunguye. Ukuri kw'imibereho kwashoboye gusukwamo mu butayu bikanshoboza kubona ku buryo busobanutse ibona numva mpuza hose. Ubu imyumvire yacu igeze ku rwego rusumba izindi kure, duhwanyije ubwenge, ubuzima n'urukundo. Turifuza kimwe gushyikira Abayisilamu, Abayahudi, Abakirisitu, Ababuda n'abandi bose, abatemera Imana n'abavuga ko batazi n'ibibaho. Impamvu imwe yonyine ituma tubahuruza ni ukugira ngo tubazanire imibonere mpumekerwamo ihindura imitima, ngo izabashoboze kwemera ubuvandimwe shingiro bubahuza kuri roho, tubashishikarize gutekereza ibitekerezo bishya, kubana mu mahoro barangwa n'umutima ubabarira, hanyuma bakabaho ukundi bakura urumuri ku isoko yabo y'ukuri. Turifuza kubabwira twembi ibyerekeye ibona numva mpuza hose. Mwe muba muri ibi bihe byateye imbere mu bumenyi, kubera ko mwageze kure mu myumvire ya gihanga, none mukaba mushobora kwakira ibyo twembi dufite kuvuga. Twese hamwe turavugira rimwe, mubyiteho mwumve. Twebwe namwe muri ku isi turi umwe mu mizi nyirizina y'ukuba kwacu. Iyo murimo murimbura abandi namwe muba mutiretse. Nge twe tugomba kumvikanisha ko twaje dusanga abantu bashyira mu gaciro, bafite ubushake n'umutima mwiza, tutitaye ku bwoko bwabo cyangwa idini ryabo. Turabahobera, turabakunda, tukabafubika mwese mu gishura kibona numva ryacu by'uburengezi n'umutekano. Tuzi ibibazo mufite ku isi muri iki gihe. Tuzi amakimbirane amaze imyaka magana n'amagana ari hagati y'idini ry'Abayahudi n'iry'Abayisilamu. Ariko ayo makimbirane ntabahuriye natwe. Ayo mapfabusa yanyu ntituyitaho. Kuki mwazambye ibintu ibyiza byanyu, amahirwe yanyu mu gihe kizaza, murwana muvuga ibitekerezo bimwe na bimwe bitagize icyo bivuze, rero bidafite agaciro. Mu by'ukuri muyoboka idini mwahisemo kubera ko mu ndiba z'imitima yanyu mwese muba mushakisha isoko y'ukuba kwanyu, nubwo iyo soko y'ukuba muyita amazina anyuranye. Twembi tuzi neza intambara Abayahudi bamwe barwana ku giti cyabo ngo babeho ubuzima bwiza. Intambara Abayisilamu bamwe barwana ku giti cyabo ngo bunamire by'ukuri kandi baramye Allah umunsi wose, bavuga ko ibyo bakora n'ibyo bageraho byose ari ububasha bwe babikesha. N'abakristu binamye mu byemerwa byabo byo gucungurwa n'amaraso ya Yezu, mwese murahatanira kugera ku buntu, ariko ntabwo muzabugeraho igihe cyose muzaba mugitatanyijwe n'ibyemerwa byanyu. Umuhengeri uterwa n'ibona numva ry'isi ya none rirangwa no guhangana numara kurangira, nta kabuza umunsi uzagera Abayisilamu, Abayahudi, Abakristu, Ababuda n'Abahindu bateranire hamwe, bitarure ibibatandukanya mu byemerwa by'amadini, bivange babe nk'umuryango umwe, kugira ngo bashimire ibona numva nyamana bakomoyeho kuba kwabo, kandi rizaturukaho imigisha yose itagira imbibi y'ubuzima bwiza buhumekewemo kandi bwita kuri bose. Mufatanyije muzongera mwubakire ku misingi ya kera, maze mugire muti, ikintu nk'iki ntikizongere kubaho hagati y'abantu ukundi, kuko ubu tumenye ko mu mizi y'imibereho yacu turi umwe bidashidikanya. Iyo nkubabaje nanjye ubuzima nyamana burakendera muri jye, ububabare bwanjye nanjye bukazakurikiraho. Twebwe kimwe n'ubuvandimwe mu ibona numva rya Kristu, tuzirikana kandi byuzuye Ababuda, Abahindu, abakurikira Tao, abayoboke bo muri Filipina, na buri gatsiko kandi k'abasenga, n'indi nzira nyobokamana muri buri gihugu igamije kugera no gukabakaba, niyo byaba akanya gato, uburinganire bw'isoko mpuza hose y'ukuba yabo. Tuzirikana bose murabumbatiwe mwese mu rukundo mpuza hose rwacu, impuhwe n'ubukenuzi. Mwese muraba agaciro gakomeye kuri twe, tutitaye ku byemerwa byanyu, ariko mwese muri umwe mu mizi y'ukuba kwanyu, roho zanyu zibumbiye mu ibona numva nyamana.